Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi kuri shortwave kuri metro 22 na metro 19. Kubadukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu kiganiro cya none twabatumiriye abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu, benshi bazwi ku izina ry'abametisi, ariko kenshi ugasanga muri sosiyete barimo babita amazina atandukanye menshi basanga agamije kubatesha agaciro. Ese ibibazo bahura nabyo ni ibihe? Mu rwego rwo kugerageza gushakira umuti ibibazo bahura nabyo no kugerageza kubahuza, umunyarwandakazi Antoinette Uwonkunda aherutse gutangiza umuryango Métis du Monde ugamije guhuriza hamwe abametisi hirya no hino ku isi no kubaremamo icyizere. Madame Antoinette Uwonkunda, turi kumwe kuri telefoni. Mwiriwe neza Madame Antoinette.
Urakoze
nawe kutubonera akanya. Turi kumwe kandi na Madame Jackie Maurice wa Maria, uyu akaba ari president w'agateganyo wa Métis du Monde mu Rwanda. Madame wa Maria, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edi, ndishimye cyane kubumva kandi turabakunda cyane.
Urakoze, natwe turabakunda. Undi turi kumwe ni Jean-Paul Gakwerere, nawe ari Kigali mu Rwanda. Bwana Gakwerere, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Niwe neza Edi, murakoze cyane kuri mu kiganiro.
Urakoze nawe. Duhere kuri Madame Antoinette Uwonkunda. Ujya gutekereza gushinga uyu muryango Métis du Monde, wifuzaga kugera kuki? Ni iki cyari kikuri ku mutima? Ese ubusanzwe amavu n'amavuko y'aba Métis ni ayahe mu magambo make?
Njya kubitekereza no kubera nyine ko nibazaga hari igihe iyo Métis hari igihe yibaza ngo niwe wenyine ubaho ku isi. Cya mbere ni uko nagira ngo twese twiyunganye tumenyane isi yose, kuko ubundi ubu ishyirahamwe ryacu riri ku isi yose. Hari aba muri Canada, hari aba mu Budage, mu Vietnam, ndoko niyo mpamvu nabyo byitwa Métis du Monde. Cya mbere twagira ngo tugira ngo tuhure, tuvugane, turebe natwe ingorane twagiye duhura nazo zigikomeza n'uyu munsi, mbega zanabaye kuva kera. Noneho turebe ukuntu twamenyekana, tukareba ukuntu abandi bana batoya barimo bavuka ubu n'abavutse hagati, kuko nkatwe tumaze nko gufata imyaka irengejeho ibyo twabayeho twabibayeho, ariko twifuza ko abandi bamenywa ko ari nabo ari abantu nta bintu by'uruhu birinze kubatandukanya n'abandi. Ujya ntushobora kuvuga mu Kinyarwanda ngo ngo urwana no imvura si nijoro uko ko mwari huri icyo mwari uzi cyo wari huri wari
ntutinyi joro utinya icyo mwahuri
yakorero ibyo twabayemo bifuza ko abandi babibamo kugira ngo twese tunamenyanye dufatanye mbega
hanyuma Métis du Monde yuvuze ko mugerageza guhuza abametisi hirya no hino ku isi na abametisi b'abanyarwanda cyangwa se na abametisi bose ku isi
oya ubusanzwe ni abametisi bose nuko jyewe ndi umunyarwanda kazi yesire nabanza twabanzanye twebwe abanyarwanda kazi kandi abenshi twari twarakubanye twarabanye ariko ubundi harimo n'abatari abanyarwanda
hanyuma niba atari ibanga wowe wavutse ku mubyeyi umwe w'umunyarwanda undi w'umuzungu tubwire umunyarwanda ninde umuzungu ni
papa wanjye ni umuzungu ariko nawe n'ubusanzwe waranavanze ariko mama wanjye ni umunyarwandakazi
umuzungu ukomoka mu kiya gihugu ikiganiro
cyanjye nkaba narigeze naragitanze kuri radiyo yanyu ubwo azaba nari jyewe naramaze kwivuga ahubwo Jacqueline na Idrick bashobora kwivuga ibyanjye namaze kubivuga deje
ibyawe wamaze kubivuga ariko icyo kiganiro ntikiratambuka nateguza abakurikije ijwi rya Amerika ko byinshi kubijyanye n'ubuzima bwa Madame Antoinette uwo nkunda tuzabibagezaho mu kiganiro agasaro kaburanga ikiganiro gihita ku cyumweru ndetse muri icyo kiganiro tuzaba tunatangije uburyo bwo kugerageza gushakisha bamwe mu bana b'abametisi bagiye batagira amahirwe yo guhura n'ababyeyi babo ubwo rero Madame Antoinette na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo kiganiro bazagikora ku cyumweru nibwo kizatambuka ubwo nacyo turakibararikiye hanyuma Madame Jackie Uwamariya nawe urumetisi agerageza ubwira akurikijwe rya Amerika wavutse urumetisi ibyo byo byose ufite umwe mu babyeyi bawe badahuje uruhu watubwira uko bimeze
urakoze Edi yego nange ndu umumetisi mama wanje yari umunyarwandakazi papa wanje yari umunyaburayi wo mu gihugu cy'ubufaransa
urakoze cyane turi kumwe na Jean Paul Gakwerere nawe gerageza ubwira abakurikije ijwi rya Amerika kugira ngo bakumenye wowe ababyeyi bawe bite
nange umumetisi ukomoka ku mugore w'umunyarwandakazi umugabo bawe papa wanjye ari umufaransa
urakoze cyane Madame Antoinette muri uyu muryango wanyu Métis du Monde iyo mugira muvuga ko mugiye kugerageza guhuza abametisi umuntu ashobora kwibaza ese na abametisi babirabura n'abazungu na abametisi babirabura n'abahinde abantu bose badahuje uruhu bisanga muri uyu muryango wanyu
rwose cyane kuko dutse uko bigenze kose upfa kuba gusa ufite amaraso abiri adahuye twese tubibaho kimwe twese dufite ingorane zimwe dugu ntabwo ducagura hari abahinde hari abaturukiya murabizi mu Rwanda bamaze kuzura hari amargashi hari rwose hari ubwoko bwose ntabwo twari gucagura rero kuko twese tubaho kimwe
Madame Jackie Uwamariya uri presidente w'agateganyo w'uyu muryango wanyu mu Rwanda Madame Antoinette Mukanya yaravuze ko ajya gutekereza gushinga uyu muryango kimwe mucyo mu byo yifuzaga kugeraho no kugerageza gukemura zimwe mu ngorane abametisi bahura nazo hirya no hino ku isi nko mu Rwanda by'umwihariko gerageza utubwire zimwe mu ngorane muhura nazo
urakoze Edi ingorane ya mbere abametisi duhura nayo kandi usanga ikomereye abametisi bose ni ikintu cyitwa rejection gutabwa
kutemerwa na societe
ntabwo nakumvise
narimvuze ngo kuba societe itakwemera nk'umwe muri
itakwakira nk'umwe muri bo ugasanga nk'ubwo ngo twavuze ko turi abametisi b'abazungu n'abirabura ugasanga uciye hose barakubwira ko uri umuzungu, barakubwira ko uri umuzungu, kandi nyamara wazahura nabo bazungu nabo witirirwa nabo bakakubwira yuko uri umwirabura. Icyo ngicyo nicyo cya mbere kigora cyane buri mu metisi kumva. Usanga umumetisi wese ahorana ibibazo ngo se nge ndinde, ese nge nduwaheye, ese nge naba ndi umuntu nk'abandi, ese agaciro kanjye ni akashye, ese umwanya wanjye muri sosiyete ni uwuhe, ese iby'abandi bemerewe nanjye naba mbyemerewe, ese aho nifuza kujya bazanyakira, ese nanjye naba mfite uburenganzira nk'ubw'abandi mu gihugu cyambyaye. Ugasanga umuntu abaho yibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo byinshi.
Hanyuma Jean Paul Gakwerere, kuri ibyo bibazo Jackie yaravuze, nkamwe mwishyirahamwe ryanyu uburyo mugerageza kubikemura ni ubuhe buryo?
Ikintu cya mbere dusharinga timonyari zacu, urabona umuntu yakuze ari wenyine kenshi cyane cyane, usanga umwe yakuriye wenda i Butare, arwakuriye i Bujumbura se, arwakuriye muri Congo se, ibyo bibazo arabigize ari wenyine muri sosiyete, ari wenyine mu metisi mu bandi birabura. Ariko iyo tubashe gusharinga iyo vi yacu, umuntu akamubwira ati nanjye niko nabayeho, nakuze banyita muzungu nusu, nakuze banyita nyamweru, nakuze banyita umuzungu, ibyo bintu byose nanjye ni papa ajya simuzi, ibyo byose bituma umuntu agira donc yumva afite bene wabo nawe, donc ubu umeze nk'aho ufite ikindi gihugu uhuye nacyo, uhuye n'abavandimwe bawe. Ibyo byubaka umutima w'uwo muntu ku buryo bimufasha no kwidentifiya, akamenya personalite ye, akongera akigaruka ati oh, narenye njyenyine duhuje ibibazo n'abandi bantu bameze nkanje.
Madame Antoinette, utangiza uyu muryango wabivuze, muragerageza kushakisha uburyo bimwe mu bibazo abametisi bahura nabyo mwabibonera umuti, ariko icyo bisaba hanini ni uguhindura imitekerereze n'uburyo abantu bababona. Ibyo ni ibintu kenshi bitoroshye, cyane cyane guhindura imitima n'uburyo abantu batekereza iyo bababonye. Icyo gihe muzabigenza gute?
Yewe ikintu nifuza cyane kuko nanjye narigunze, twarigunze rwose cyane nk'uko abandi bagenzi banjye babivuze, twarigunze pe, ugasanga uri wenyine. Ikintu cya mbere ni uko ububazi tumaze kumeza kungana nk'ijana rwose, ni ukuvuga ngo ubungubu ari ugiye kurongorwa, turamushyigikira, ari umwana ubuze ishuri, tumushakira ishuri, yabuze udukoresho, niyo yenda baba afite umwishyurira cyangwa se kumwishyurira, tukamushakira udukoresho, nuko tugashakisha ukuntu nta mwana uzongera kuya ngo abe mu kwigunga wenyine. Ubwo ni nk'uko Jean Paul abivuze, avuga ati icya mbere ni uko basa nk'aho twabonye igihugu. Nta kintu gishimisha cyane nko kumva umuntu abyuka mu gitondo yandika ngo bonjour la famille, kuko no muri famille yawe uvukamo ufite abo muvukana, ntabwo wakwemera sinyakubaha. Usanga buri gihe uri umuntu wo hanze. Ubu rero twabonye abavandimwe, turishimye rwose, benshi bagenda baza bumva ko bafite aho bari, bafite aho bavugana, bafite inama twabagira rwose. Ubwo rero ibindi byose bizaza nyuma, kuko niyo tugitangira turacyari ishyirahamwe ry'ababebe na ryitabebe, kuko nta n'imyaka imaze kandi turi isi yose. Ubu rero rwose Imana izadufasha turebe n'ibindi bibazo, kuko murabizi ko hamitisi twitwa mbega ni bya bindi, abana bacu bagiye muri buroga, abandi bagiye mu bintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ari ukubera ko baba babuze ubwenge, ni uko batazi, badafite icyicaro. Rero ikintu cya mbere ni ukubafasha kumenya ko bafite igihugu cyabo, cyane cyane abo mu Rwanda, kuko niho mbafitiye, niho nanjye nishimiye, kandi niho mfitiye fiyerite ko nahabutse. Rero niho bakamenya yuko bafite dabere igihugu cyabo. Ibyo rero byose bigaterwa n'uko roje yo kumva ko bavutse hanze, abo bazungu cyangwa se abo barabu cyangwa abo bantu bose babaryaye, ntabwo ntaho bazabamenyera.
ibi ni tugomba kugira ngo tuzashakishe turebe ko iyo hari umwe uzamamenya mu papa wanjye wenda ni cyangwa se mukuru wanjye n'uyu yo baguta gutya ugasaba uri gitabwa aho uvuka handika n'ahazi naho uvuka nabo ntibakwemere bakabona ko uyu muntu baho urumva ibisebe byinshi tufite ibikomere byinshi nyakubahwa ndabitanya kuba nyakubahwa kuko muduhaye ubushobozi bwo kugira ngo rwose tumenye abantu batumenye boye kuzongera kutureba nk'uko baturebaga
ntago mugomba kutwita ba nyakubahwa kuko izi ni inshingano zacu guha buri muntu wo muri sosiyete urubuga kugira ngo haba ari ibibazo cyangwa se amahirwe afite abe yayasangiza abandi si ngombwa kutwita ba nyakubahwa ni inshingano zacu murakoze hanyuma mbere yuko dukomeza iki kiganiro ubusanzwe duha amahirwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu kuri telefoni dufite Aaron wirwe neza uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Bugesera
ikibazo cyawe
ngewe ntago hari ikibazo ubwo nigifaye igitekerezo igitekerezo ku bantu ku bantu babana n'abantu bameze gutyo usanga hari abantu bagenda babita amazina kumugani ashobora kuba yanabasesereza ugasanga bati bituma zigunga muri sosiyete runaka abatuyemo ubwo rero igitekerezo cyanjye numvaga nk'abantu yagize nakubyita gisa n'umugisha wo kubana n'abo bantu ari uko babakira nk'uko ubwabo bababanye bakumva yuko nta mpamvu yo kubavangura ubwabo ahubwo bakabafata nk'abantu bafite umuco umwe cyane ko n'undi baba bahuje umwuka no gwenda biba byarabaye ngombwa yuko badahuza uruhu ariko niba ari umunyarwanda bakumva yuko ari umunyarwanda mugenzi wabo nimba se ari nko mu kindi gihugu runaka bakumva yuko ari mugenzi wabo nimba ugenda ari nk'abana wenda bagiye mu mashuri
ugerageza usoza
ego nimba bagiye nko mu mashuri abana nyine nk'abashungamizi ari ngo bumve yuko yenda ari nk'abantu badasanzwe ahubwo ni abantu cyane ko batekereza nk'abo ubwo rero natwe nkina tujya tubabona nk'uko usanga bamwe babitubwira ati uriya ni umuzungu uriya ngo ni imvange ariko ni abantu nyine nkatwe numva nyine inama naha abantu babana nabo ari ukuba babakira bakumva yuko ari abantu nkabo atandukaniro
urakoze Aaron kuri ibyo bitekerezo byawe madame Jackie uri umumama w'imyaka hafi iri hejuru ya 50 wavukiye mu Rwanda niho wakuriye wize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda ndetse n'ikiciro kibanza cya kaminuza urubatse gerageza uduhe nk'ingero ukura ujya mu mashuri abanza ujya mu mashuri yisumbuye muri kaminuza ndetse n'ubu ngubu ukaburirwiye mezamirimo ukora duhe nk'ingero za zimwe mu mbagamizi cyangwa se ibibazo ushobora kuba warahuye nabyo muri urwo rugendo rwawe mu metisi Madame Jackie
njewe niga nagira ngo mbanze nkubwire yuko naje kuba imfubyi ubwo papa ntawari uhari ndarerwaga na mama gusa hanyuma aza kwitaba Imana ariko mbere gato yuko yitaba Imana twisanze turi mu kigo cy'imfubyi
ikigo cy'imfubyi rero nigeze kugira nta ngo nari mfite imyaka 12 nigeze kugira nta numva umubyeyi umwe cyari ikigo cy'imfubyi cyari gifitwe n'umupapa n'umumama hanyuma numva umubyeyi umwe abwiye mama wacu uwo mu kigo cy'imfubyi aramubwiye ngo yewe ngo bariya babametisi bo ngo murarushywa n'ubusa ngo si umuhungu ngo azabibandi ngo si umukobwa ngo azaba indaya ebyi birababaza kumva umuntu agucira urubanza nta atari ku bintu bifatika waba wakoze akagucira urubanza kuko uruhu rwawe ari rwo ashingiyeho mu kugucira urubanza ariko nshima Imana cyane kuko ayo magambo yumvise yamennye umutima ariko anteramo ishyaka ryo guharanira kugira aho ngera niga ndi muri segonderi hari umwarimu w'umukongomani twagize watwigishaga igifaransa yarangiza akajya avangamo n'utuntu twa culture générale arangije yari arimo atubwira ukuntu independence yabaye bibohora ubukoloni muri Congo akatubwira ngo ukuntu ngo bamenaga ibice by'amacupa bakabishyira mu muhanda ngo barangiza bakabwira abo bazungu babakolonije ngo nibirukankemo babambuye inseto ngo birukanke muri ibyo bimene by'amacupa yarangiza akampindukirana agahita ambwira ngo tu as compris Jacqueline ni ukuvuga ngo wabyumvise Jacqueline bikakumena umutima kuko wowe wari urimo ukurikira amasomo n'ibyo avuga nk'abandi bana nta nubwo wibukaga yuko ufite n'urwo ruhu ariko we akabikwibutsa akongera akakujomba inkota mu mutima ikindi cyambabaje ndi mukuru ahangaha ejo bundi ngiye gushaka passport sinabwo bwari ubwa mbere ngiye gushaka passport muri immigration barambwira ngo ngomba kubasobanurira buryo ndi umunyarwanda navuze mu kinyarwanda amazina yanjye izina ryanjye nakubwiye ko ari uwa Maria ndi nyarwanda mfite indangamuntu y'ubunyarwanda ariko umuntu agatinyuka akakubwira ngo ugomba kumusobanurira ngo buryo ki uri umunyarwanda yewe nahise numva mbabaye cyane kuko yarakoze hahandi ndangije ndamubwira ariko ni kandi ubwongo bw'impamvu mbaza ni ukubera uruhu rwanjye ubu yaba rwiraburaga ntabwo wari kumbaza utyo noneho yumvise yuko nababaye anjyana ahantu ku ruhande nusobanurira ngo ukuntu uri umunyarwanda ngo nibwo uzabona ibyangombwa ndamubwira ko se abagiye gutanga indangamuntu ntabwo babanje kubaza kureba icyo kibazo kuki wumva yuko ngomba ndangije ndamubwira nti ntacyo hanyuma ushaka ko mbisobanura ndi ngo ugomba kuzana ngo umubyeyi wawe w'umunyarwanda ntiyapfuye muri 80 ngo rero ngushakisha ngo indangamuntu ye ndamubwira nawe ngaho rero uranshinyaguriye kuko no muri 94 hari abazitaye ngira ikindi kuko icyo cyo nticyashoboka ndakubwira ko apfuye muri 80 nari ndi umwana muto ntabyo nabona ibyo ngibyo arangije ngo genda ujye gushakisha bene wabo urumva uhora ubazwa uburyo ki birababaje
kandi ndibaza ko umuryango wanyu mu byo murimo kugerageza gukora n'uburyo abanyarwanda mwabigisha bakumva ko kuba umunyarwanda bitavuze ko uri umwirabura cyangwa se hari ubundi buryo ugomba kubusa. Jean Paul, nawe ndibaza ko mu rugendo rwawe ukura ushobora kuba warahuye n'ibibazo nk'ibi uwa Maria akomojeho, wowe nawe watubwira muri make cyane bimwe mu bibazo cyangwa se ibintu wibuka byagukoze ku mutima bikana kubabaza cyane kubera uruhu rwawe.
Yego murakoze Edi kumira ijambo. Nanye mfite ibyo duhuriyeho na Jackie, ngiye byambayeho rwose kenshi aho n'abadiscriminated muri sosiyete ndimo, aho iki kintu kigiye gukora cyose ati ni umuzungu, ndi kakwita umuzungu wapfubye, abandi bavuga ngo umuzungu wakenye, ibyo nk'ibyo byose by'amagambo. Ariko ikintu nibuka cyambabaza cyane ni igihe nyuma ya Jenoside, urabizi ko hari ikigega gishinzwe gufasha abana bacitse ku icumu FARGE, rero kugira ngo bagufashe ugomba kuza imbere abantu bakakwemeza. Nibuka kuko mama famiye yanjye kwa mama yose yapfuye muri Jenoside, rero njya gusaba icyo cyangwa kujya abanyeshuri secondaire na primaire. Icyo gihe barambajije se umubyeyi wa ninde, ndamuvuga birangije ati se niki cyatubwira ko uri umucikacumu kandi tubona uri umuzungu. Ni ukuvuga ngo umwe yaravuze ati nazane se tubimenye, na umwana n'uwaye n'uwase, niko bavugaga icyo gihe. Byasabye gushakisha abandi bantu b'abanyarwanda b'abacikacumu, ndajya bibasobanura uko bimeze, babasha kunshakira ibyangombwa ndabibona. Ariko n'ubundi buri mwaka iyo wageraga kujya njye gushakira ibyangombwa, kwemezwa byabaga ari ikibazo, byabaga bitoroshye, aho wumva ubaye imilete imbere y'abantu kuko yabaga ari imbaga y'abantu bacitse ku icumu bemeza abandi bo muri karitsiye. Urumva abana bakuzi mwakoranye bari imfubyi nabo muziranye, abamama barimo n'abapapa barimo, ariko akaba rimwe na rimwe umuntu we ukwemeza kuko batinya kubabaza ati se n'indi. Icyo kibazo rero twagiye tukigira, kandi iso ntabwo muzi rimwe na rimwe wakuzi utanamuzi. Rero umubyeyi uze kaba ari umunyarwanda ururi muzi ni ikinyarwanda, nicyo gifaransa nicyo cyongereza twa tukiga mu ishuri gusa, atari ikintu twakuze wenda tuvuga mu muryango, ugasanga badufata nk'abazungu kandi tutari abazungu, tutari abanyarwanda. Ibyo bintu bitubuza uburenganzira rimwe na rimwe. Ni experience nibuka cyane cyane, hari n'izindi nyinshi zigenda na nyuma yaho njya gukora mariage. Ndibuka madamu wanjye agiye agira agression ku bantu b'abashuti be, bakamubwira ati se ugiye gushaka umumetisi, abametisi bari amabandi, abametisi ntabwo bubaka, abametisi n'abasinzi. Ugasanga ubukwe bwanjye bushobora no gupfa kubera iyo mpamvu. Amahirwe ntabwo bwapfuye ko umudamu wanjye yaranzi kwa tumaze igihe tuziranye. Rero urumva hari byinshi bikomeretse.
Hanyuma se Jean Paul, uvuze kuri icyo ngicyo abo bantu babwiraga madamu wawe ko abametisi ari amabandi, abametisi ari abajura, ndetse na Jackie yigeze kubivuga ubwo yari mu kigo cy'imfubyi, yavuga ngo uyu mwana umumetisi yo yakuza ari umukobwa azaba indaya, umuhungu akazaba ibandi. Babihera kuki? Ni kuki babafata gutyo?
Nika yuko kuko abametisi ni abantu bakeya, kandi tubyemereye abametisi turi beza. Abametisi ni beza, babasa neza. Akenshi usanga sosiyete cyane cyane ikunda abakobwa kubashaka abahungu kuba baba boyfriend, kuba baba boyfriend babo. N'abakobwa akenshi bakunda gushakwa n'abagabo cyane bafite amafaranga cyangwa bashaka kubagira abagore babo. Ibyo bintu rero bigatuma muri sosiyete habo n'akajaruzi yo gake icyo kintu. Ikindi urumva uri umumetisi hari ukuntu niyo sosiyete nibyo bikomeye kurana, bakubwira umuzungu umuzungu utawushakisha kuba umusirimu, ugashaka gusa neza. Ni sosiyete waba urimo rero gusa neza, rimwe na rimwe sosiyete zacu zo mu Rwanda cyane cyane nimba warakuriye hanze ya Kigali, hari ukuntu ushobora gufata nk'indaya. Niba wambara imyenda wenda ya mini ufata nk'indaya, nimba ushyira amaherena ufata nk'indaya. Ibyo byose biba bitewe wenda n'umuco w'ahantu umuntu akurira. Ariko uko iminsi igenda igenda ubona abantu bagenda babigabanya, wenda agresheni zagenda zishira, turabyizeye.
Hanyuma madame Antoinette, ibyo ni ibibazo bikomeye cyane, kandi umuntu yavuga ko binarenze sosiyete, ndetse bishobora no kujya mu mategeko y'igihugu kugira ngo muhindure abantu, muhindure uburyo batekereza, uburyo babona abandi badahuje uruhu n'uburyo babakira, ndetse namwe mukumva ko mwakiriwe muri sosiyete. Icyo gihe ndibaza ko urugendo ari rurerure, ibyo muteganya gukora kugira ngo nibura mugere ku rugero mwumva ko mwakiriwe, murabikora hiki?
Ya ni akazi gakomeye cyane cyane cyane, ni ibintu birebire, ni ibintu byinshi dufite muri poroje zacu. Ikintu cya mbere cyane, ubu two tugomba gutoteza abana batoya bavutse bakagira ibyo bikomere, bakabikora bivuze kare akabanza bakemera ko igihugu cyabo akiyemeza igihugu cyabo kikabemera ibyo bintu byo gutoranya by'amahanga yo kubashakisha bajya gushaka ikimuranga ntibakibone ako kanya bakakibona nk'abantu ibyo nibaza ko na leta y'u Rwanda rwose hari ibyo yagize yoroshya kuri twebwe urumva hanyuma rero kera ho rwose ntabwo babiduhaga byo nabivuze twabaye ba Patrice twebwe ngengeza mu myaka 61 ariko ikimuranga cyanjye nacyonye ntinde kandi mpangayitse rinda no kwitwa izina ntari nkigeze nitwa nuko ibyo byose biragenda ariko ikintu kiduhangayikishije cyane ni ukuvuga ngo dushake imfashanyo dushakisha ukuntu leta yose yadufasha noneho n'abo bana bakabona n'ababo bababyaye noneho bakabona amategeko nako n'amashuri twigisha ukuntu abo bakobwa bacu b'abanyarwandakazi batagomba kujya bemera ibyo impuzi zera zibabeshya kuko barababeshya bakemera ugasanga abana tubiguyemo urumva nuko abana bagasigara aho ngaho bagasanga barandagaye ubwo rero nibyo bitera izo blessure iyo umwana adafite hirya no hino nibyo bintu bavuga ngo abana ngo bamekise ngo ni amabandi cyangwa abandi bakajyana mu mayoga n'iki akenshi baba biproteja yego wenda bashobora kuba bari beza bakajya gushakisha ukuntu bakwambara bagira gute none tukabashakira imyuga bagakora bakiga bakamenya ko umuntu agomba kwiyubahisha atari iby'impu impundu rwose tukazibaho bakazibaho bakerekana icyo bari cyo apana kuvuga ngo barasa neza gusa wenda kuko ndabye mparanga mbuvuga ntabwo gusa neza ntibiribwa ahigiri nashyira hari imyaka abiri nashyira ugasanga ntabwo ukikureba muri ukiri kurebesha iryo jisho twebwe rero turaharanira cyane tuzashaka ukuntu twazigisha abakobwa bacu kuko itangazi babyara ari batoya seza diseta twese twanabyawe n'abamama na kera n'abageni cyangwa bose iyo babajije abamama babo bari abamama b'imyaka mitoya mikeya kandi abenshi baga bataranize rero jyewe twebwe turaharanira imisesimonde twese turaharanira kugira ngo abana bacu bajye biga bamenye ubwenge bamenye ko kuryamana n'umuhungu atafatwa afatinda komisa wenda ibyo bintu byazashira ariko ibihugu byombi bigomba kudufasha igihugu cyacu kigomba kudufasha cyane cyane u Rwanda rwose kigomba kigatanga urugero kuko n'ubundi niho twabanjirije komisa n'ibindi bihugu bizakomerezaho
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Frederic wiriwe neza
Mireneza
uri hehe?
Nakoze nitwa Frederic ntawirusha intege za rupongo mirewe murenge wa mu karere ka Rulindo.
Kibazo cyawe
aba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Ikibazo ndagira ngo mbabaze mbere na mbere imbere y'ikibazo hari ikintu nagira ngo mvuge. Abantu tukaba dukwiye gukwikuramo iyo myumvire kuko kuvuga ngo umuntu wenda ngo numekisi ngo si umuntu nkawe njye mba numva ari n'ibintu bibangamye kuko ntawe uhitamo uko avuka n'aho avukira sibyo twagakwiye kwiyumvanamo tukumva ko turi umuntu umwe buriya biba byiza iyo utagendeye ku ruhu cyangwa ku rurimi ngo uvangure na hanyuma ikibazo nahindura kubabaza cyane ndakibaza wenda Jean Paul niyo ni ikibazo cy'amatsiko numva mfite uyu muntu w'umumetisi ashaka niyo wenda n'umunyarwandakazi bisanzwe umwana wabyaye naza ari umumetisi cyangwa aza afite isura isanzwe nk'iyi yacu itari umuti ubwo bansobanurire murakoze
urakoze cyane Jean Paul
ntabwo buri gihe uko ubyanye n'umunyarwandakazi ubyara umumetisi ariko twe ntabwo tubita abametisi tubita abakato ni ukuvuga ngo baba bava ku bametisi akenshi ushobora gusanga umugore yakuganira akazi ari igikara yewe nagize abana b'abametisi baga ka abametisi wabonye ku isura ariko abagenzi banjye nzi babyara ugasanga bo igikara cyaraganjije rero ntabwo buri gihe wavuga ko umwana w'umumetisi azaza ari umumetisi
ni ryari umwana yitwa umumetisi rero
ubundi umumetisi tukita umumetisi iyo uturuka kuri reka byite rase ebyiri iyo uva ku ruhu runaka rutandukanye n'urundi ruhu ni ukuvuga ngo umuzungu kumwirabura umushinwa kumwirabura umuhinde kumwirabura donke biba bigomba kuba ari uruhu rwera rutandukanye n'uruhu rw'umukara donke rwitwa rwirabura niko nabivuga
hanyuma Jackie ugereranije abanyamuryango mufite wavuga ko abametisi mufite basanzwe baba mu miryango izwi papa na mama hanyuma nabandi wenda bataza ababyeyi babo ugereranije mungana gute abenshi nabaye abake nabaye Jackie
uvuze ngo abafite base na banyina n'abafite umubyeyi umwe
n'abatazi wenda ababyeyi babo
kuri generation yacu abenshi n'abari bafite umubyeyi umwe kuko pri generation ikurikira ubukoloni icyo gihe byari bibujijwe cyane ku umuzungu n'umwirabura kurongoranwa gushyingiranwa ntabwo byagaragaraga neza uretse ko na n'ubu ngubu hari abakibifite ariko icyo gihe hoho ntabwo byari byoroshye pe ariko nyuma yacu zi generation za nyuma yacu abantu bagiye bashyingiranwa uretse ko nahoze ndeba nko muri Amerika nahoze ndeba yuko itegeko ryabuzaga umuzungu n'umwirabura gushyingiranwa cyangwa n'ubundi bwoko ryasohotse mu 1965 leta ya nyuma nabonye ngo ni ya Alabama yoyo yaryemeje muri 2000 urumva yuko haracyari urugendo ariko barimo baraza bavuka benshi
hanyuma se muracyabona abana bavuka muri ubwo buryo tuvuge nk'urugero mu Rwanda hari abaturage benshi bakomoka mu gihugu cy'Ubushinwa kandi mu Bushinwa bafite amategeko agenga ingo umubyeyi abagomba kutarenza abana ba runaka noneho ugasanga abaje muri Afrika gukora imirimo itandukanye babyaye abana ariko badashobora gutwara iwabo icyo gihe abo bana basigara mu maboko yande
ibyo abashinwa simbi bubivugeho cyane ureka ko turabemera nawe ametisi kimwe natwe ariko ntabwo nzi byabo ntabwo nzi byabo sinzi niba banashyingiranwa cyangwa se nabo bababyara batyo barangiza ugasanga barabataye ntabwo mbizi neza
ariko barahari abana bavuka ku babyeyi ugasanga abo babyeyi kubera amategeko mu bihugu byabo badashobora no gutwara abo bana kandi barababyaye muri Afrika cyangwa se no mu Rwanda
izo kanta zonzi
Madame Antoinette wabuzize
ariko mu muryango wacu tubafitemo
Madame
abo numvise ubuhamya bwabo ababyeyi babo bapfiriye inaha ngaha batarigeze babajyana muri ibyo bihugu bavuyemo
Madame Antoinette kesi nk'izo arizo mufite cyangwa hari izo wumva ahandi
oya ntabwo ndabimenya neza ubwo ni ukugira ngo tubacya n'igihe nasigaga navugaga nti asosiyasiyo yacu itangiye vuba aha ntabwo turajya ngo tuganire n'ababyeyi babo tumenye uko byagiye bigenda ubu turacyaorganiza gusa tugahura tugahuza tukabwira ko duhari batumenye ko batazongera kugira ikibazo cyo kuburaho ahantu bajya gukomanyigira bavuga ikibazo cyabo cyangwa hari icyo bashaka ko tubafasha ariko icyo nzi cyo ni uko nko mu bamitisi baje bavuye isave bo hari abo ababyeyi babo bashakaga gutwara ariko ntibashoboraga kubatwara bose babatwaye babavanye isave abajyana muri Ejigina kandi bari bafite abapapa babo benshi kandi banabyiga imwe rwose ari nk'abatanu cyangwa bane gutyo nuko rero kubera ko igihugu cyabo cyashakaga benje nari narumvise ko bavuga ngo rwose muramenye mugiye gukora muri biriya bihugu ngo ariko ntizakoreho abayindijene ngo bakoreho urabizi rero ndavugisha ukuri abagabo buriya niyo wavuga iki cyo ntiwabibabiza baragaga bagakora ibindi nk'uko n'ubundi na n'ubu bakibikora kuko abo bana turimo dushake ufata hirya no hino n'abo bana nk'uko mwabivuze n'abo bantu baba baje gukora akazi bakadusigira abana bakadusiga abana hanze kandi mu bihugu byinshi rwose ntabwo ari iwacu gusa
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Siriro wirwe neza.
Naramutse neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ni ikibazo cyawe.
Babanza kwihanganisha abavandimwe ku mbogamizi bagiye bahura nazo, kimwe n'uko wenda hari na bagenzi babo bagenda bahura nazo bakomeza, kuko ubuzima nta muntu uhitamo ahavuka uko avuka n'umubyara n'ahavukira. Hanyuma icyo nabaza, ese kugira ngo ubashinzwe nko kubahuriza hamwe nk'umuryango nk'uko mwabitubwiye, abakurahe ababona gute, abigenza ate kugira ngo abashe kuba yababona? Kuko jyewe najyaga mbabona nyine nkabaza nk'umuntu se uyu ni umuzungu, bimenye ngo ni muntu ki, nyuma nza kubisobanukirwa ariko nabibona nkabona ni byiza nk'uko uwo mugabo yabivuze. Ubona barakeye bameze neza, ariko izo mbogamizi zindi ntabwo twagira tumenya ko bajya bahura nazo. Muri rusange ni ukubakomeza, kandi na leta iyo ahari hose mu gihugu bagomba kubaha agaciro bakabitaho mu byangombwa bagomba kuba bakenera iyo babananiza. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Reka nsabe Jackie wasubiza icyo kibazo.
Aho yadukura?
Yego, n'uburyo yababona.
Yego. Sinzi rero niba byemewe muri iki kiganiro gutanga nka nimero ya telefone.
Nta kibazo wayitanga?
Nta kibazo nayitanga. Ni 07 8 5 2 8 2.
Hanyuma Jackie, nkaba bametise kenshi iyo babagana bakaza aho mukora bakifuza kwinjira mu muryango wanyu, nk'iby'ingenzi bibakurura cyangwa se ibituma bahitamo cyangwa bafata icyo cyemezo cyo kugana uwo muryango wanyu, bababwira ko ari iki kibatera?
Icya mbere ni ukwisanga bari kumwe nabo basa.
Komeza.
Yego. Icya mbere ni ukwisanga bari kumwe nabo basa, hanyuma tukarebera hamwe uburyo twakwiyubaka. Icyo nacyo baba bumva, hari basanze ubumva. Kubera cya kibazo nyine nakubwiye cyo gukura wumva iteka uteraganwa, bamwe ngo ni umuzungu abandi ngo ni umwirabura, gutyo ugasanga umuntu yaheze ahantu mu cyeragati mu gihirahiro. Birabashimisha rero kubona abo basa bashobora, ntabwo amateka y'umwe ahora asa n'uwundi, ariko hari aho bihurira, akumva yuko byibura hari uwamwumva.
Urakoze. Hanyuma Jean Paul, wigeze kubikomozaho ndetse na Siriro asa nkaho abivuzeho ko kenshi usanga abametisi babasa neza ni abasirimu, hari pressure mugira nk'abametisi kugira ngo mube mwabaho ubuzima rimwe na rimwe wenda mutarimo, ariko kubera ko sosiyete bafata ukuntu mukifuza ko cyangwa se mukumva mugomba kubaho ubwo buzima nubwo mba mudafite ubushobozi bwo kubaho?
Murakoze. Igikumba cyo kibazo, ibyo ni byo presha turayigira muri sosiyete tubamo, ko sosiyete tubamo akenshi iyo itadushize hasi nka ba muzungu so cyangwa abazungu bapfubye, ubundi abandi bafite umuzungu. Rero umuntu akwise umuzungu akabona witwara mu buryo butari smart, uburyo utambara neza, udashakisha, udakora akazi, rimwe na rimwe waba uri kuhinyuza ibyo gutekereza. Rimwe na rimwe usanga muri bamwe b'abametisi tuharanira gutera imbere, tugaharanira gukora cyane, baharanira no gushaka no kumenya izo ndimi, kuko ari nk'ahantu ujya nk'ibyo bimbaho mu Rwanda, cyane cyane iyo ugiye kuri hoteli ugasanga unyakira uri kuri reception atangisha Icyongereza cyangwa Igifaransa, donc yishyiramo yuko mbanza icyo Cyongereza cyangwa Igifaransa, afata nk'umuzungu. Urumva wihinga kumenya izo ndimi vuba vuba kugira ngo nibura nawe ugaragaze utamu donc chavant utamugiza pointing rero rimwe izo expectation badufitemo rimwe na rimwe twazihingamo rimwe ngasanga uranavunika cyane akari nabyo twavuze yuko nk'abakobwa bashiki bacu bashobora kurimwe na rimwe gushakisha abagabo b'amafaranga babashukisha kugira ngo basirimuke cyane batunge n'iyo modoka batunge n'iyo nzu nziza agiriyo myenda myiza imisatsi yabo nubwo itagoye kuyikora ariko bagire ibindi bisa neza ku mubiri.
Hanyuma ujye ugera ahantu abantu bakakuvuga bazi ko utabumva.
Ego cyane rwose rimwe iyo ndi muri BC bimbaho ugasanga bavuga iki ni iki cyotara undaga ati ni umuzungu ndati ni umushinwa bamwe bakavuga ati iki kintu subundi kiri kujya hehe kuki kitafite imodoka ndabarika gato gato bakavuga nyuma nawe ariko mwagemeka kuvuga abantu ko na bose bifashe ku munwa baratanga ngo yo ngo tubabarire ariko tujya izo agresion rwose cyane cyane ani yuceceka iyo bivuzwe cyane n'abantu ubona babasirimura bati ni mbivuga n'ubundi nacyo bitanze kuko bari kwari kubivugira impamvu urumva rero harimo iyo méfiance rimwe rimwe tuvugaho.
Urakoze cyane kuri telefone. Dufite na Eric wiriwe neza.
Ego wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ndabashimiye kuri uyu mwanya mwiza mu mwakizo kugira abantu babashe gutanga ibitekerezo. Ariko ndagira ngo mbanze nanashimire cyane abo bavandimwe mu mwatumiye bakabasha kutuganiriza. Nanashimira uburyo ki bitanze bagashyiraho uyu muryango. Rwebwe buriya iyo tubona abametisi aho batuye bayo bagenda tubona nta kibazo na kimwe bateje muri sosiyete ndetse ku buryo ku giti byanjye biba binantunguye n'ubishe ko baba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo muri sosiyete. Abenshi ntabwo babitekereza se bumva ko ari abantu kimwe n'abandi nk'uko nabo banabyivugiye kwabona ari abantu beza ntabwo nizi ko bagira ibibazo nk'ibyo. Hari akabazo rero nashakaga kubaza ndi umwe muri bo bagize igitekerezo cyiza cyo gushinga uwo muryango ariko nibazaga se uyu muryango waba ufite icyicaro ahantu waba ukorera mu Rwanda. Icya kabiri nashakaga kubaza nta kuntu bazagura umuryango wabo bakaba basemera n'abandi basuko nubwo ari abametisi wenda baba bavutse ku banyarwanda n'abazungu ntekereza ko abafite ibibazo nk'ibyo bashobora kuba ari benshi. Hari n'abandi nafata nk'urugero nk'abandi bantu baturuka mu bihugu nubwo byaba ari ibya Afurika akaba nawe yabyarana n'undi uturuka mu Rwanda nawe urumva abafite ikibazo cy'icyunguru wenda nubwo bitagaragara ku rurimi ariko nashobora kugira ikibazo nk'iki se ntabwo bakangura n'abo bantu nabo bakaba bakisangamo.
Urakoze cyane Eric. Reka ikibazo cya mbere ku bijyanye n'icyicaro cyanyu aho ngaho mu Rwanda Madame wa Maria wagisubiza hanyuma anze gusaba Antoinette asubize iki kijyanye no kwagura umuryango wanyu ku buryo mwakwakira n'abandi banyamuryango b'abanyafurika nk'urugero. Madame Jackie watangira.
Yego Edi urakoze cyane ku bijyanye n'icyicaro cyacu. Ubu ngubu turimo turakorera ahantu kimihurura ariko na ahantu umuvandimwe w'umumetisi yabaye adutije na kanya gato mu gihe turimo dushakisha aho dukorera icyicaro cyacu bwite. Ubu ngubu turimo turakorera ahantu ku kimihurura ariko imimero yanjye nari nayitanze uwashaka kugira icyo abaza uwashaka kugira icyo amenya hakibazo yahamagara.
Niba mufite na website nayo wayibwira abakurikijwe ijya Amerika.
Niki?
Website. Site. Site.
Website. Antoinette arayibabwira.
Okay. Antoinette kuri icyo kibazo kijyanye no kwagura umuryango wanyu ndetse na site niba muyifite nayo mwayibwira abakurikijwe ijya Amerika kugira ngo abifuza kumenya amakuru asumbije ku byo arenze ibyo turimo kuganiraho abe yayashakira kuri iyo site yanyu.
Umuryango wacu the box site yacu ni Métis du Monde bifatanye .org.
Métis du Monde bifatanye .org. Urakoze.
Yo rero ni site yacu ijyaho amakuru yose ibintu byose tukoze n'ikiganiro cyacu byose bijyaho. Ikintu cya mbere. Icya kabiri ntabwo umuryango wacu ukozwe n'uwitwa ngo ni umetisi mu ruhu gusa ufite n'ishuti noneho tukagira n'aba mama cyangwa se umupapa ufite umwana w'umetisi ntabwo umupapa yaba ari umunyarwanda nako yaba yirabura cyangwa yaba ari umuzungu ngo tumureke inshuti zose z'abametisi turi kumwe hari n'abamama bafite abana batoya b'abametisi akavuga ati iyo ati umwana wanjye mbona yigunze ati arashaka ko ati ni byiza yuko yabana namwe none icyo gihe kuko umwana utaba arabasha kuba yakwandika cyangwa yasoma ibyo tuvuga nuko noneho akaba mama we ari kumwe natwe ariko kandi ntabwo umumetisi yaba avukana n'undi mwana w'umwirabura ngo cyangwa se w'umuzungu ngo tumushyire ku ruhande urumva twebwe turi open ushaka wese yaza yadusura cyangwa se yatwinjiramo
yabagana
yatugana nabi imyaka myinshi buraya ubanza ariyo mpamvu ndimo kubibagirwa bimwe na bimwe ariko njye kimwe nanone nshaka kongera gusubiraho ko nk'icyo abagenzi banjye bavuze ujya kuri ayo foro nkange nabaye imyaka ndongorerwe ubutare ngo ndanakenyera muri ibintu byose by'abanyarwanda ndataha buri muntu wese akambaza ati tuvuga ikinyarwanda neza nk'aho yakwishimiye wambwira ati yopfa ushimishije cyane rwose ko muvuga ikinyarwanda ubwo ubona bikanda kandi nta kindi kintu nzi kuruta ikinyarwanda twakibayemo twagikunzemo twakigiyemo turanakibarusha mwebwe kuko twebwe icyo twashatse kugicakira mbega twagicakiye kabisa rero rwose mubyeyi
hanyuma madamu Antoinette hari utwandikiye yibaza ese nkawe uba ku mugabane w'u Burayi ibyo bibaza abanyarwanda b'abametisi bahura nabyo namwe mwamuhura nabyo ku mugabane w'u Burayi
uretse ko nk'ubu turi bakuru nta kintu na kimwe kikitujomba ngo tucyumve kuko byatuzombye ni byinshi byatuzombye kuva icyo gihe umuntu avuka akiri umwana adafite shinge na rugero ariko biratuzomba n'abana banjye abana banjye ntibaza no kumenya ko wenda bashobora kuba bafite akantu k'umetisi nabo biratujomba twese rwose biratubabaza cyane birahaba cyane nicyo kibazo bamasaba ntibambwira ngo ni umunyarwanda ni umwirabura umumetisi ntabwo ajya agira iki kintu cyo kuvuga ngo bamwemere ko ari umuntu uvanze ajwe ifu ko bavuze ubunye hariye tabaka kujugunya hariye icyo rero nacyo twumvaga tutagishaka ntitukibishaka rwose twarabyanze byaraturambiye tukumva ko niba ugomba kuba uri umuzungu cyangwa se ukagomba kuba uri umwirabura nahandi burayi rwose birahari genze abantu benshi n'umwana w'umumetisi usanga yaravutse ugasanga hari umwana w'umwadiresante nzi ababyeyi be abagaramparabo ni abazungu ariko usanga nk'ubwo ngubwo bwambaye ngo ni umwirabura ni uwabo ni abirabura akavuga ngo mama wanjye ngo nako ngongongo buri muzungu kazi ngo tuwe ni buranshi ukabona ko abogamiye aho hantu abogamiye mu kimeze mu gice kimwe kubera iki kubera ko ku ishuri nabo baba bakubwiye bati wowe uri umwirabura ntabwo uri umuzungu nuko ntabwo birahari rwose si ibintu uretse ko iwacu aho ngaho haba kubera ubukene n'iki bikagusomatiza nahano rwose ntibabikumva hari ibiganiro njya mbona byinshi bica kuri YouTube abana bavuga byarabarambiye byo kumva ko buri gihe baba babuza ngo se ngo guturuka he ngo se ngo uruwa he
urakoze cyane reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma mbere y'uko tugana ku musozo w'iki kiganiro Daniel wirwe neza dirwema nta kibazo uri hehe
kerere Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
ikibazo cyawe
rwema rwose ibintu byose numvishe madamu anto yabisobanuye neza n'abantu byose birasobanutse ariko ari akabazo nagize k'amatsiko nkanjye ari akabazo nagize k'amatsiko ngira ngo atubwire mu by'ukuri iyo agiye nk'ahantu bakamusaba kwiperezanta uriya avuga sivi ese mu by'ukuri no kuvuga ababyeyi be biramworohera mu by'ukuri kumva ngo avoka ku babyeyi bafite nationalite zitandukanye Mbariza kukawazo kama psikoniko hivindi jendo mbishu yao chwa menezo rikawazo.
Urakoza chane. Madame Antoinette.
Kukena wakulikoro hira. Kukenshi nhabu. Mbega mbishu kwa vlogan. Habu kuzi kwa menye na kufuka. Mbishu wako wakulikoro hira. Kukala wajiri chitangwa wa Faransa. Kukala wajiri ukafata gucho. Niyo wa uzisire yuko nda uomu. Yari umulichangwa wa Faransa. Yari umulichangwa wa hari kutamuni bila kugora kumfya kuvuga ngo ngere ngo mama nyarwanda kazi ngo ngo data mu France kuko iyo bakuza bikomereje ho nje nico yawo ndisko bimeze ibyaho bila usanga nyine bikujombye nyine ugasanga ko kwa mugani kuko umuntu uko avuka avuka nice bibiri 50 sa ya papa na 50 sa ya mama umva rero iyo wabuze igice cya tatu hora manya gutsini none nica nica cyo cyende ugumanye ukakisunga ukagicakira rwose ukaki uka cyo chambra sa urumva akurumba ko ari gice cyende uba wabuze
urakoze urakoze reka dufate undi wanyu
ukanavuga icyo nza no gusubiza aho nico kirimo wewe gasanga nti nakini kugumugere kintaje kirikuzi icyo urumushi nwa ntabwo hagishimwe onda ntabwo bazabyoroshye gukora ibisonye kandi cyane yo bakangiye kuba nk'abatimeje amici kandi bitangiye kuvuminwa ukayoza ibyo ibyo none ukagenda kujya kongera kwibaza iki ariko ibintu ni ibi
urakoze cyane Israheli mu masegonda make cyane ikibazo cyawe uri hehe
Niko ko kwimana kuri Israheli saba tondi mu ishuri kuri imyuga n'umenye ngiro rya cyarakitabi rimo mu majyepfo y'u Rwanda
ikibazo
mu masegonda make ndumva mugiye no gusoza ariko nashaka rwose kubwira abo bavandimwe ba MPC ntabwo yenda rwo bavuze ibyabaye ko nje ntago na Ben na byinzi twabyimbikana cyane aho baba bari tuba tubona rwose ari abantu beza basa neza bitayeho bakunzwe mu gikono muco w'Abanyafurika dukunda kubaha abazungu cyane nubwo rimwe na rimwe usanga batuba suguruhu rwacu cyangwa bakarunenga ariko twebwe turabubaha cyane aho bari bumve yuko rwose ari Abanyarwanda bubashywe cyane bumve ko ari Abanyarwanda dukunda ntabwo twabasuzugura cyangwa tubaheze cyangwa tubaronde kuko mu muco w'Abanyafurika tuzi ko abazungu ari abantu bari beza bisanzure bahumure niba ari n'ibikorwa byabayeho bose turanenga sosiyete iyo ya muntu wari wese wabagaye cyangwa warabaronze ntabwo ari byiza kurunda uruhu cyangwa kujora umuntu umuntu aho ariho hose ni umuntu ufite agaciro yaba umuzungu yaba umwirabura wari hose uruhu urwo rw'abarusa rwose ni urw'umunyarwanda ni urw'umuntu ugomba guhabwa agaciro kuko n'Imana yarurimye murakoze cyane
urakoze cyane Jean Paul mu gusoza amasegonda make cyane wibaza ko hakenewe iki Jean Paul ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko madame Uwa Maria mu masegonda make cyane niki wifuza kugira ngo wumve ko wakiriwe muri societe mu magambo make cyane
nifuza yuko baduha agaciro nk'abandi kuko nkuko abantu benshi bagiye babivuga ntabwo umuntu ahitamo kuvuka uko ari umuntu aravuka kisanga ku isi ameze uko nguko iyo mugira amahitamo ngira ngo sinari guhitamo ibingibi ariko kuko nta mahitamo nagize nisanze meze uko nguko baduhe agaciro nko mu gihugu cyacu bumve yuko turare mu gihugu nk'abandi bareke kutu guhora batwibutsa yuko twatawe
urakoze
twatawe nkanjye bwanjye nibwo bwene gihugu ngira bwonyine ku buryo rero iyo bakubwiye ngo usobanure buryo ki aribwo bwene gihugu bwawe birababaza cyane urakoze cyane idi
Madame Jackie Maurice Uwa Maria president w'agateganyo wa Métis du Monde mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi ry'America kugira ngo tuganire
Urakoze cyane di
Madame Antoinette wo nkunda watangije umuryango Métis du Monde nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye cyane muri societe hirya no hino ku isi
Yo nanyinda nashimiye cyane rwose cyane koko
Murakoze cyane, nshimire namwe, nshimire na Jean Paul Gakwerere twamubuze kuri telefoni, ariko nagira ngo mushimire, nshimire namwe nshuti bakunzi bijwi rya Amerika mwari mukurikiye iki kiganiro, nshimire engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7, mwari kumwe nange Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.